Mina kuchagua wewe, wewe uwe wangu, mume wangu, baba ya watoto wangu.
Kupendwa nawe majaliwa, kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you.
And for you, mina badili mia.